Bwetugenda kwa wali mu bitundu eby'emitiyaana, omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika erya Kiyinda Mityana, Right Reverend Dr. Joseph Anthony Zuwa, asabye abantu bonna okukomya obutabanguko mu maka, bw'agambye nti bweyongedde nnyo ensangi zino. N'ategeeza nti singa abantu banaateekawo okwagalana mu maka, ssaako n'okuwuliziganya, kijja kuyamba nnyo okumalawo endooleeto mu maka. Bishop Anthony Zuwa obaka muno abuwadde essaza lya Kiyinda Mityana bwe libadde likuza olunaku lw'amaka amatukuvu, era wabaddewo ekitambiro kya missa ku lutikko ya Kiyinda nga yennyini yakikulembeddemu, era mu ngeri y'emu afulumizza n'omulamwa gw'essaza ogw'omwaka 2026. Guno gutumiddwa abasseekimu twagalanenga nga Yesu Kristo bwe yatwagala. Bishop Anthony Zuwa ayagala buli maka okubaamu emirembe.
N'amaka ago gagakolerera okugatuusa ku ddaala eryo, tujja kulaba nti olunaku luno wamma lutuwa essanyu, okusanyuka n'okujaguza. Ate tubaagaliza ekigambo kya Katonda kino kinyikire mu bulamu bwammwe, mu maka gammwe, naye n'omuntu abeera obuumu w'obeera awo nagugira maka ago nago gabeeremu kwagalana n'emirembe. Kuba kafaananyi oli mu maka ago byombesa.
Ekitambiro kya mmisa kino kyetabyemu ne minisita w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba Nalule, era asinzidde wano n'asaba ebigambo bya bishopu okubitwala nga byankizo ddala era buli muntu okusobola okuzimba amaka agalimu emirembe.
Twagalane nga Yesu bwe yatwagala. Bwe twagalana Yesu bwe yatwagala, tewabeerawo nge, tewabeerawo bunnanfuusi, tewabeerawo butaagaliza, tewabeerawo kulima mpindi ku mugongo, kubanga munno bw'omwagala nga Yesu bwe yakwagadde. Subira nti guno omulamwa gwe tunaagutambuliramu, ate tujja kutandika okufuna ebibala ebirungi, ebibala ebya Katonda, ebibala ebireeta essanyu n'essuubi mu bantu bannaffe.